This program is recorded live, so in celebration of live radio here in Richmond, I'm going to play some music that was recorded live this afternoon, at least to start off with. Got some nice long songs for you. We're going to start off with a song from Franco and the OK Jazz from a CD called Orchestra Tepe OK Jazz Live Chez Un De Toi, Kinshasa. We're going to hear a song called La Vie Intime, a song written by Luambo Macchiati, the late, great Franco. And we'll take it from there. Should you have requests or comments, the number here is area code 804-649-9737.
Banda o mama na kolobani ni epa ya mama epa ina utaki ngai motema oh mama ngai mabanzo oh tata
oh bakeli kabisa kali banda oh mama na lobani ni na mama oh tata na lobani ni na tata ngai motema eh oh
Abuakelinga bisaka na mbula o mama bisaka ya mbula moena me mate kilo na nzoto ngai motema o mama ngai mabanzo o tata
o bakelinga bisaka libanda o mama alobanini na mama o tata alobanini na tata Gai motema e oh mama Gai mabanzo e oh tata
Moninga nangai to tambola ka oh mama Akosinga inde kokosa oh mama Nakolo balelote nakolo balobi e mama Gai motema e oh mama Gai mabanzo e oh papa
Kalibana, oh mama, talobani ni na mama, oh tata, talobani ni na tata. Kay motema e, oh mama, kay
mabanzo
e, oh tata.
Motema pasi bandeko e mama, karga ke swingan bandeko e mama, na belele paya nanyo. Mama, ngai mabanzo e, oh tata.
Oh, wakeli kabisa kalibanda, oh mama, nalobanini na mama. Oh tata, nalobanini na tata. Ngai motema e, oh mama, ngai mabanzo e, oh tata.
Baninga nanga ya muziki o mama. Bako singa inde kokosa o mama Na kokonde la lobi li bala o tata Ngai motema e o mama Ngai mabanzo e o tata
tata. Pray mon te mai. Oh mama. Pray mama zoe. Oh tata.
Bisra kana kachambula kilo pona komeme. Maye kote li bisra kana mbula o papa. Mwaye ni ninga na kumba yango kilo na nzoto. Ngai mon te mai. Oh mama. Oh papa,
oh makeni kabisa kalipanda, oh mama, nalo bandini na mama, oh tata, nalo bandini na tata, kai mote mai, oh mama, kai baba mtoe.
Oh, there's a bacala. mokili soki pe kana na motema ekoluka ngai na bandoto te luka ngai na basouvenir okokuta nga peme na motema na yo navandi nazali kozela nati ye ntongo ekota na ye bute boyi kopesanga reza kotende ya ntango mituna oyo nazwi yano te na mokili nakoluka se na bible nakokaka te osilika nati lobisa moninga soki lelo tokabwani natikaka bango wana bakoseka biso mosika touti na maniema tokomelakisa salelo ya boya ngai soki balesi yokisi na kosala tupo yo sanza bongona na numiso nsima okomonanga pembeni ya elili na yo na losambo nazali kolela nati ye kati na ngai tontoibe mongongo ya motema na ngai mozangi mozangi nde maloba ye balingi bafutisanga nde nyongo tidikisala yongonga na lefa te o liboso ya kokamata desizio nge ganisa moke nani dati na ngai tonto iver zela ya bolingo etondi na mabulu motuka oyo ekubi bolingo na biso yende ezali na maboko na yo tika kotala pembeni okoya komona baoyo baleki ngai tina nini toswana na se ya ndoto na ntongo bongo ekumbanga modati yeye moto ekokumbaka maki dati ye akoswanaka te akobundaka te o bolingo ezali lokola ekoti ya liyebo ekokumbamaka na nzete mibale te nandimi babenga ngai mwasi mabe na boyi kopartage na batage zela ya bolingo etondi na mabulu motuka oyo ekumbi bolingo na biso yende ezali na maboko na yo tika kotala pembeni okoya komona baoyo baleki ngai tina nini toswana na se ya ndoto na ntongo bongo ekumbanga modati yeye moto ekokumbaka maki dati ye akoswanaka te akobundaka te o bolingo ezali lokola ekoti ya liyebo ekokumbamaka na nzete mibale te nandimi babenga ngai mwasi mabe na boyi kopartage na bandai tusa se toi alors
from the Live All-Star CD featuring the guitar of Lutumba Simro Masia. The CD, Vivement Simro Merci L'Artiste, the song Daddy Patrol. And that CD comes with a DVD, and it celebrates the 70th anniversary of Simro and the 50th anniversary of his musical career. Before that, we heard from Franco and the OK Jazz from a CD that features Simro on the cover, wiping the sweat from his forehead. The name of the CD was Live Chez Un de Toi à Kinshasa. The name of the song was La Vie Intime. This is Ambiance Congo. My name is David Noyes. You are listening to WRIR LP 97.3 FM. Coming to you every other week here in Richmond. 2 hours of Congolese music. This time around, we're playing live music to celebrate the fact that this is live radio. And coming up next, we're going to play another version of that same song. Daddy Patrol is the name of the song from Lutumba Simro. This is from another group that Simro contributes to, the group Bana Oke, recorded live in Paris from the Air BMOS production CD Bana Oke Show à Paris, Volume 2. The sound quality on this CD is not the best, but the music's really good. Here is, again, another version of Daddy Patrol.
wana ndoti mama mo Fatika ngaina yo namodi yo ningi yo bosana maloba la kaka koko na simetia maloba ele ni sakabato gati na ngaina ti petro ulo baki oko boya naite ho atapasi ango ya liwaye yebi sanga nini na sala c'est toi mon coeur c'est toi ma vie gadi sans sangwa na to kufai libala oyo ya surmesu Ati yokange linga melongi lelo poso mo bibeko ki ngaya wana koliateo susi na motema na gali kamo yebi sangani ni nasara koko akufatika ngaina yo namo diyo ligi yo bosana malobo la kaka koko na simatien maloba wele ni sakabato dati na ngaina ti pengo ulo baki oko boya ngaitevo ata pasi yango yaliwaye Yebi sangani ni nasala, c'est toi mon cœur, c'est toi ma vie. Gaïdé sans toi na tokou faye, li bala ou yoya subeje. Ok! Ma samba des, ok! Soti yoyo kingana li kambo dati, tu na kangai tango mo susuwe. Paye ma bomba na la mite ma ya bato, ma goma zali ko baby sa mo kili. Soki me kata na mote mai ko luka ngai na bando toteo Luka ngai na ba souvenir o ko kuta na pepe ya mote mana yo Sabani na sali ko se la dati e tomo e ko tata e Mute mo e ko pesa na reso forte de a tato e Mitu na royo na suye ya mote na mokiri na ko luka se na biblo Una ko kaka te o silika dati Lo mi se mi Soki le lato kabani dati kaka bango wana bako se kabiso Mosi kato uti na manye mato kumara kiso sale loyo bayangai Soki malesi yonki sina kosala tupo yo sadoe Mongola na lumi sosima oko mwana kape meni elinina yo Somo nazari kule la dati Dati nangai toto ibe Mongongo ya mote parangai Mosangi ne malobae Baliki mafuti sanga ne nyongo Tiriki sala nyongo gara de fote Ibo se hako kamata desizyo Kariza mote Zela bolingo etondi na mabulu Motu koe tumbi bolingo na biso Yende zalina maboko na yo Tika kutana pembeni Oka kubo na bao yo kalingina Tina nini toswana na seha Koto na tango bongo ikumbaga mo Moto ya kukumba kama kidatie Ako swana kate ako bunda kate Boli mezali lokola ekoti alie Boye kukumba makana zete mi balete Kali viva venga kwa imwa sima Venga boye kumba mta yana
Oh, Belvedere!
Tereski! Soki yoyo kinga malika mbo dati Tuna kanga itango mo susuwe Paima bopena na mitema ya bato Mangoma zali kobebisa mokili Soki pekanda na motema Ebo lukanga ina vando todeo Lukanga ina vansouvenir Oko putanga pemenya motema na yo Kavani na zali konse la datie Tongo eko tanae Mutebo eko pesa na rezo Fote ne antango e Mituna roya na suye ya noche na mokili Na koluka se na biblo Ako kakate o silika dati Lobi sari
Sari no
Jimmy nanga Jimmy mungelengi Zene aboli metodi na mabulu Mantu koe kumbi boligo na biso Yene zalina maboko na yo Ika kota na pimeni Oka yako mwana bayo baleki ngay Tina limito suona na sea Tona tondo bongo e kumbanga moho Moto ya kukumba kama kijimi Ako suona kate ako bunda kate Boli mwezani lukola ekoti alie Boe kukumba makara zete mi balete Kani viva venga kwa imwasi Mavena boi topa kajo Mbala
Thank you. maladie mona na tena soto. Oh Lili, soto zala kane boyo. Sante kese ni mingi, moya kae baby pona Lili. Tabio kotolo mamone linga plasi, maladie mona na tena soto. Namonoko pasi ngoboye nyongo nini nandepae nale manko funda nasili lolendo sherio. Oh Lili oh nadawe Lili oh.
Toto wapi mwanae yelo kolanga sheri sentiment macaronier ni babu na kabeta
seta mbeli liye
ndoto na na mama
seta mbeli liye
ni sala na na bato
seta mbeli liye
lale mama mama maya sheri oh mate mama mama
eni nene na sheri ni liye
oh sa
ni liye oh yemani gona na ya suka oh mama
La main dans la main, l'amour est le pied. Oh maman, maman, plaisir est gagné. Chérie, avec mes yeux, mon thème. Thank you.
More and more bicycles are on the road today for economic, environmental, and health reasons. Sharing the roadways safely requires participation for both motorists and bicycle riders. Remember, bikes must ride with the flow of traffic, obey all traffic laws, and use proper hand signals. Front and rear lights are required by Virginia law at night on roadways 35 miles an hour and over. Cars should allow at least 3 feet of room when passing a bike, and look for bikes when crossing intersections and opening car doors. Be safe. We're all out here together. You are listening to WRIRLP 97.3 FM. This is Ambiance Congo coming to you every other week. This time around, we are playing live music, celebrating the fact that this is live radio coming to you here in Richmond. These programs are all broadcast live. On the weekends, all the music programs are, and many of the talk radio programs are as well here on your community radio station, WRIRLP 97.3 FM. That last cut was Le Prince Yulu Mabiala from Congo Brazzaville. He sang with OK Jazz for many years, and the last few cuts were sort of a celebration of the fact that yesterday was the anniversary of the founding of OK Jazz. We heard from Le Prince Yulu Mabiala from the LP Live in Miguel Kasikoupe from the production DB Chichi label. We heard the song Lili. Before that, Bana OK, the song Daddy Patrol from the CD Bana OK Show à Paris Volume 2, Air BMOS production. And before that, another version of Daddy Patrol from Lutumba Simuro's 70th anniversary party CD, Vive Mansimero, Merci l'Artiste. Speaking of artists with longevity, the Bantus de la Capitale have been around for a long time. And next up is a recording, recorded live, although I don't think it was recorded live in front of an audience, but recorded live in Brazzaville about 40 years ago by Leo Sarkisian of the Voice of America. Here is Le Bantus de la Capitale. I want to thank the Voice of America for sharing this. You can find it on their blog, by the way. The song, Mama Titina.
Na mwana mama na koni papa na kokani saboli monaga na mwana mama na koni papa na kokani saboli monaga boli monaga yo mosika kai mosika na sala boli sala no kita ye kofuta
Mama Titina, nina mama komo tika tenga na ko oh, oh, oh. Mama titina, mama titina, oh, mama titina oh.
Bantus de la Capitale, one of the greatest ambassadors of Congolese music, traveling all over Africa, bringing Congolese music everywhere during the 60s and early 70s. The Bantus de la Capitale, recorded live in Brazzaville by Leo Sarkisian at the Voice of America about 40 years ago. That was the song Mama Titina here on Ambiance Congo on WRIR 97.3 FM. Another great ambassador, there have been a lot of ambassadors of Congolese music. Another great ambassador is a guy who's, like Les Bantus de la Capitale, still working today. Samba Mpongala brought the sound of Congolese music, or one of many artists who did, brought the sound of Congolese music to East Africa. And one of his most famous songs is Malaco or Malaco Disco. He just released that, recorded that song live, again, July 2007, on a digital-only release that you can get at like places like CD Baby and places like that. It's name of the digital release is Virunga Live on Tour, and here's the song Malaco from Samba Mampangala and Orchestra Virunga.
Baninga yamboka oyo baninga boyo kaningo malako aye bakufa kalango pe bayemba kango balaka tika lelo tolanda ye Malaco Disco. Bakinanga boye samba wana pokende batelango baleki no kibasala mobulue na boye ye ye mama botanga ya no bakinanga boye samba wana pokufa batelango baleki no kibaki makelasi na boye ye ye Mpasi mingi Boyo kanga na koganga na katia le village Nani ya kobimelanga inabika Batata na bamame Tola linza la bande komposo mine ba mama Mpasi mingi
Wait.
Na koganga na katele village Nani yako bimelanga inabiga Batata na bamame Tola linza la bande komposo Mine ba mama pasiye Basala la viba lemba mwana samba yoyo Batanga kakela si bande kobako mako donga Sala poso baba ndeko totanga kate To sala poso baba ndeko totanga kate
Mando, le chef de discipline. On est ensemble, mon frère Chédé.
Cazule, 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 eh.